Po, like, turn me up a little bit more. Let's get it.
Baba, 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 Baba,
yeah.
Baba, Baba,
okay.
Baba,
call me.
Shazo mbukwa na na wengi, they never check me. Shawa weka sana benchi, kudada denki. Kila buyu wana fresh, isi dina fake. Wakubali mini monster, they underrate me. In my city, yo, wana nita mandingo. Navo dribble, buzzy flows, wana nita talibo. West, yes, I'm so fresh. Feeling a clean, nice, mazi, I'm so fresh. Formation yetu 442, imbobo bebe food. Tunashi nao na tuna vietu ni mikongo tu. Malaya ni kimoko tu, kuna vivi you. Kinona nade mwako binu, jwe ni kiki tu.
Nita imesha ni varusa, haini bingi. Watoto wakitaka ruka, ni vigingi. Mkongo kiumbali ya shuka, ni mshidi. Mimi ni mkulungwa, old time, isanya bingi. Wee!
Wakiuliza uyu nani, wambie ni Gaddafi one more time, baby.
What's my name, y'all?
Okay.
Baba.
Yes, sir.
Baba.
Woo-woo.
Baba.
Yeah, yeah.
Baba.
Say what?
Baba.
Oh, God.
Baba.
Woo-woo.
Baba.
Yeah, yeah.
Kama goli yamba box na nyuma ya beki. Kuni ita shoso kuwa bonge la bajeti. Mwambia hela ndogo ndogo, please don't beg me. Chako changu baba, chakwangu akiombeki.
Washamba wanakunja eti na bow. Wanauliza vile na roll na cheka tu. What the fuck we throw? Neto fisi wa rap wa easy flows. Na kujuza if you didn't know, now you know, nigga. Flown the new school, na siko marinated. My fans wanataka flavor so I translate it. Neto king be the crown. Can you believe it? What's on a mini drag down? I just lead it. Go go tell everybody. Konde gang for everybody. Tuko peace, hate body. Don't hate nobody. He was dead, show kali. Kusu swag, I'm your daddy. Ladies that know about it.
Wait, wait. Wakiuliza uyu nani, wambie ni Gaddafi one more time, baby.
What's my name, y'all?
Okay.
Baba.
Yes, sir.
Baba.
Woo woo.
Baba.
Yeah, yeah.
Baba,
woo woo,
Baba,
yeah, yeah,
Baba,
say what?
Baba.